Amalumbo ndekupela ndekupela tatae ndekutasha pa usuma ole
Amalumbo bane
Amalumbo ndekupela ndekupela tatae ndekutasha pa usuma ole
Ndeba
Ndeba yobe ya mabombe owandi ndekutasha pa usuma ole
Ndeba
Ndeba yobe ya mabombe owandi ndekutasha pa usuma ole
Pesa we ushilala pamwe owandi Washile uchindami pole mulu Waisa pela sala umwana mukote Wabushishe lazalo kulia kunshinshi Wawela wandugula inepalia palupanda Pokele la malumbo ayo naleta malumbo
Malumbo ne
Channel.